Katale Music,
Mozambique.
Ayo Kingston,
Mozambique.
Attack, attack.
Level me to the moon. Chama, 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 chama. Work out, work out, work out. Okay.
Soga, soga. Nipiche, nipite. Soga, soga. Nataka, nipite. Soga, soga.
Nipakata.
Nipiche, nipite.
Chinja.
Soga, soga.
Saruti kwa kamanda, wote funge ni mikanda. Lefa na kipienga, leo nawapiga chenga. Kushoto sitaki, kulia sitaki, awote katikati. Ruka kimangati, piga samba soti, kipenda vua shati.
Shamu kwale, ya pesa mongo. Wape wape, wape te. Shamu kwale, ya pesa mongo. Wape wape, wape te.
Aya sumba kaya, maboko likono. Atali faya, ugonjo wa moyo. Unapiga chafya, umevuta ugolo. Usini shike, sipendi kokolo.
Mashokolo magen,
change,
chode, mambo gan,
chini makata,
wena kangu magen,
kibega imeruli tena,
tena, tena,
malewa imeruli tena,
aijiza tena,
mabawa imeruli tena,
tena, tena,
kiduku imeruli tena,
aijiza tena,
sangolo imeruli tena,
tena, tena,
mambo mambo imeruli tena,
aijiza tena, once again.
Mashokoro mage,
chini,
chende,
mamboga,
chini makata,
mwena kwangu mage.
Kibega imeruli tena,
tena, tena,
malewa imeruli tena,
aijiza tena,
mabawa imeruli tena,
tena, tena,
kiduku imeruli tena,
aijiza tena,
sangolo imeruli tena,
tena, tena,
mambo mambo imeruli tena,
aijiza
tena.
Once again, asante sana shemi nyaleti.